Nami na nata napata microphone kamata changanya maneno kama karata toa vingi viulizo kichwani weka na nukta data na yangu mistari ambayo tata fiata MC katuni kato hautonipata kitu gani sina eti biti na vina pofu anataka jina solo nataka shima nami na nata napata microphone kamata changanya maneno kama karata toa vingi viulizo kichwani weka na nukta data na yangu mistari ambayo tata fiata MC katuni kato hautonipata kitu gani sina eti biti na vina pofu anataka jina solo nataka shima kwenye sakata kamwe siwi zinta furukuta wajenga wajenga bado ntawaburuta wanaondaka kipaza ili wapate nyata ushindi halali sio mezani sio matuta ah nami na nata kinywa laini kama mafuta hivi nani apendi mjazo kama minata wanaogopa limbwata bora pi anyonge kitu nipate chata nipate stata kama unakuja njoo acha kunyata tamaa kizidi sana watu watakupa kata sema unini unataka, hata gari utapata eti tawi na shina, au tini na tina sema unapenda vina, au unapenda jina vitu vyote minina, bado na vimimina nami na nata, napata, microphone kamata changanya maneno kama karata toa vingi viulizo kichwa weka na nukta nata, na yangu mistari ambayo tata kata, MC katuni, kato hauto nipata kitu gani sina, eti biti na vina popo nataka jina, solo nataka shima nami na nata, napata, microphone kamata changanya maneno kama karata toa vingi viulizo kichwa weka na nukta nata, na yangu mistari ambayo tata kata, MC katuni, kato hauto nipata kitu gani sina, eti biti na vina popo anataka jina, solo anataka shima bila shaka, solo thang na kubalika kama unabisha, mulize joni kala mashaka hakuna utani hifani mina inyaka acha maskara, mikinara, bongo Kenya ntangara sina papara, ndomana bora wenye vilemba vya ukoka wamedorora hili kumbora, nafasi ya juu na wapora msururu mrefu, watani beba na vingora ha, na mina nata, na data, na ngata kamata, mistari kata kadhaa kichwani nimejitwika wasonipenda wanazidi kukasirika wanaonipenda wanazidi kuongezeka ya nafarijika nami nafurahika ha, haya sasa nakuita mbona utaki itika au umekasirika mbona umekunja ndita basi naomba kupita mbona unaweka ukuta unadhani nitasita weka hata matuta nami mbio nitapita nata napata microphone kamata changanya maneno kama karata toa vingi viulizo kichwa weka na nukta nata na yangu mistari ambayo tata Yata, MC katuni, kato hauto nipata kitu gani sina, eti biti na vina popo nataka jina, solo nataka shima nami na nata, napata, microphone kamata changanya maneno kama karata toa vingi viulizo kichwani weka na nukta nata, na yangu mistari ambayo tata Yata, MC katuni, kato hauto nipata kitu gani sina, eti biti na vina popo nataka jina, solo nataka shima Thank you.